kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyang jemaata tikelgere kessa saalama folakka jal qabeyang sa sadit meter band digdemi shanif soddomi tokurat washington dc ra kadabars saganta fan oromo amajal qab Nagaan keenya bakkarraa nu dhaggeeffataa jirtanitti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenyaatti moltan bitooteessa 21 bara 2016 keessummeessituun keessanarraa hantuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka moltan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Kuubaa daawwataa jiru matoota du'a qabnu keessaa tokko.
Komishinni mirga namaa Itoophiyaa dhiittaa mirga namaa Oromiyaaf bakka biroo irratti gabaasaa qophaa'e paarlaamaaf dhiyeessuuf jiraachuu ibsee oduu keessatti gabaasa qabna. Hanqinni bishaanii Finfinneef naannoo ishee sababa elniyootii jedhu hanga'oonni oduudhaa booda gabaasa dhiyeessina. Qophiin ispoortiis dabaree isaa eeggataa jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf namo.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaa daawwannaa Kuubaa keessatti geggeessaniin magaalaa Havaanaa keessatti pirezidaantii biyyattii Raawul Kaastiroo wajjin wal arguuf jiran. Hoogganoonni lameen wal mormii waggoota 50 ol biyyoota isaanii gidduu ture akkaataatti wayyeessuu hin danda'amu irratti akkasumas dhimmoota irratti wal dhaban kan akka dhimma eegumsa mirga dhala namaa irratti illee kan dubbatan ta'uun beekamee jira. Gabaasaa Richard Green jaalannetu dhiyeessa.
Pirezidaant Obaamaan dilbata kaleessa dirree xayyaaraa Kuubaa kan Hoosee Martii Eerpoortii yeroo ga'an pirezidaantiin Kuubaa Raa'ul Kaastiroo achi dhabamuun akka salphaatti kan mul'atu ture. Pirezidaantiin Ameerikaa ituu aangoo irra jiru Kuubaa seenuun waggoottii 90 keessatti Obaamaan kaduraati. Ministiriin dantaa alaa Kuubaa jila Kuubaa xiqqoo hoogganuudhaan pirezidaant Obaamaaf maatii isaanii simatan. Pirezidaant Obaamaan akkuma achi ga'aniin hojjetoota embasii Ameerikaaf maatii jaraa waliin wal arguudhaaf gara hoteelaatti geessaman.
Yeroo jalqabaatiif xayyaarri pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Air Force One jedhamu Kuubaa keessa qubatte. Nutis yeroo duraatiif lafa kanarra jenne waan ta'eef daawwannaa seena qabeessa. Ummata Kuubaa waliin kallattiin wal arguu waliigaltee haaraaf waliigaltee daldalaa haaraa tolfachuu waan ta'eef seena qabeessa. Kunis ummatoota biyyoota lamaanii gidduutti hariiroo haaraa akkasumas anis yoon ta'e mul'ata haaraaf egeree ifaa ta'e lafa kaa'uudhaaf nu gargaara.
Pirezidaant Obaamaan Havaanaa ishee duriif seena qabeettii jedhamte sana lafoo deemuun kan daawwatan yoo ta'u kunis hoogganoota amantii kaardinaal Jeemii Ortegaa waliin ituu waliin argin ture. Kaardinaal Ortegaanis akka dubbatanitti dhugaatti baay'een gammade. Pirezidaant Baraak Obaamaatti akkasitti dhiyaadhee arguu koof jedhan kanas dhuguma garaa koo keessa kabajaanan dubbadhaa jedhaniiru. Pirezidaant Obaamaan miseensota hawaasa siviilii qabsaa'ota mirga dhala namaa ka Kuubaa wajjin wal arguuf jiru. Mootummaan garuu kana mormaa jira. Pirezidaant Obaamaan guyyaa 3 Kuubaa keessa yeroo turan kanatti haasawaa televiziyoonaan darbu Havaanaarraa dhaggeessisuuf jiru.
Kooriyaa Kaabaa handaara galaana baha biyyattiirraa misaayiloota fageenya gabaabaa hedduu dhukaastee jirti. Misaayiloonni sun arra ganama magaalaa baha biyyattiitti argamtu Hamhung irraa dhukaasaman jedhu aangaa'onni Kooriyaa Kibbaa. Garuu misaayiloota yookaan rookketoota akkamii akka fayyadaman adda baasanii himna aangaa'onni kun. Baatii dabre keessas Kooriyaan Kaabaa uggura tokkummaan mootummootaa irra kaa'e diduudhaan misaayiloota fageenya giddugalaa tokko galaanarra dhukaastee turte aangaa'onni Kooriyaa Kibbaa akka dubbatanitti. Itaalaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden kaleessa walgayii koraa dhimmoota ummataa kan lammiiwwan Ameerikaa edda dhalata Israa'el irratti argamuudhaan haasaa godhaniin Iraan misaayila niwukilara oomishuurraa fagoo jirti jedhanii jiru. Loobistoota yookaan immoo baabsisoota Israa'el dhimma kana mirkaneessachuu barbaadaniif haasaa godhaniin ittaana pirezidaantii Yuunaayitid Isteets akka risaatti Iraaniin eegaa jirti jedhanii jiru. Akkasumas Israa'el waa'ee Faalastiinota wajjin akka biyya lamaatti wal cina jiraachuu akka gad teessee dubbattu waamicha godhanii jiran Baayden. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Nanno Oromiyaaf Amaaraatti miidhaa mirga dhala namaarra ga'e jedhame irratti qorannoo geggeessu xumuruusaa fi torban lama keessatti kapaarlaamaatti dhiyeessu ta'uu Komishinni Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa beeksisee jira. Gabaasaa Iskindir Fireew Tigist Gammeetuu dhiyeessa.
Mormii Oromiyaa fi gaafii eenyummaa uummanni qabantu kaasee irratti lubbuun namoota darbee lakkoofsa warra miidhamanii akkasumas baay'inni nama hidhamee laalchisee itti gaafatummaa eenyu akka fudhatu karaa mootummaa fi mormitootaa yaadi kennamu addaan goraa ta'uun itti fufeera. Dhimma kanarratti ibsaa fi gabaasa kennaan turan dhaabonni mirga dhala namaatii falmanii fi paartileen siyaasaa mootummaan Itoophiyaa humna gitan taane fayyadamee hubaatii hammaatan gaheera kanaaf immoo mootummaan itti gaafatamuu qaba jechaa turaniiru. Kuni garuu mootummaa biratti fudhatama hin arganne deebii quubsanis irratti hin kennamne. Mootummaan Itoophiyaa hubaatii gahe kana lakkoofsan lafa godhuudha gabaasa Koomishinii Mirga Dhala Namaa Itoophiyaa eegaa tureera. Gabaasni kunis dhumuu isaatii fi torban lama keessatti paarlaamaa biyyattiitti dhiyaachuudha akka qophaa'e kan ibsan Koomishinariin dhaabichaa Dr. Addisuu Gabra Egzaabiyeer gaafii uummanni kaasee fi sanitti aanee badii gahe gadi buunee jarjaraan odoon ta'in tasgabbiidhaan qorannee dhugaa jirus kan calaqqisiisu gabaasa qabannee dhihaannerraa jedhe.
የምናቀርበው ሪፖርት ግን ኡነታ ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት ነው ሁሉም አይነት ሪፖርት አይቀርም
ወይ ደግሞ የሰው ገባሲ ነው የሰናሞ ካዱጋ ራት ርካታው ማለት የና ወመር ግን ገባፍ ዩካናሞ ዋን ዳቤ ምርግናማ እግቶኮ ምርግናማ ዲባኒ ጀደ ገባሴፊ ሱንቆ ፍራካኔትን ወንጀን ወንጀዳኒ ጋድቦኒ ቁልቁልፈቹ ወይ ገባስ ዳብሌን አዱኛ ምርግናማ እና ጀደምባሰኒ እስታኒ አክባሰን በኩባኑለ አመሊ ገባስ ቆረኖ ድሩማ ዱጋፈዳ
ሞትማን ኢትዮጵያስ ገመሳቲን በኩምሳንከ ንቅጣባ ካናታ ኡሳ ኢብሳ ቱሬራ kanaafu lakkoofsa namoota du'anii fi hubaatii irra gahees meeqa akka ta'e karaa mootummaa irraa dhaga'uuf akkasumas mootummaan itti gaafatamummaa akkamii fudhachuu akka malee amma tokko agarsiisuu danda'u mala gabaasni kunii jedha Iskindir Fireew Finfinneerra.
Humnoonni Al-Shabaab maadhee waraanaa mootummaa Somaaliyaa haleeluudhaan namoota jaajjeessuu isaanii dubbatu aangawoonni biyyattii akka aangawoonni Somaaliyaa jedhanitti kan magaalaa Mogadishoo irraa gara kibbaatti kiiloomeetira 40 irratti argamu maadhee laantaa buur jedhamu humnoonni Al-Shabaab arra ganama qixxa lamaan haleeluu isaanii dubbatu aangawoonni haleellaa sana keessatti konkolaatonni hedduun qabamuu isaaniillee dubbatanii jiru aangawoonni Somaaliyaa. Muummichi ministeeraa Beeniin filannoo pirezidaantummaa biyyattii irratti injifatamuu isaanii fi namni biyyattii keessatti hojii daldalaatti bobba'anii turan Paatiriis Taaloon injifachuu isaanii beeksisanii jiran. Komishinni filannoo agammaatti bayii filannoo kaxumuraa himuudhaa baateeyyuu muummichi ministeeraa Leoonel Zensuu baay'iiwwan filannoo kutaalee irraa argaman Taaloon lakkoofsa guddaadhaan kan dursaa jiran ta'uu agarsiisa jechuudhaan injifatamuu isaanii fudhatan. Kaleessa galgala Taaloonitti bilbiluudhaan baga gammadde jedhanii hojii aangoo dabarsuu irratti kan isaan gargaaran ta'ullee himanii jiran. Bayiin filannoo kun akkuma jedhametti koomishina filannootiin kan ragaagsifamu taanaan Taaloon kamarsaa lama tajaajiluudhaan taayitaa gad lakkisan pirezidaant Toomaas Booniyaa irraa baallii fudhachuudhaan hojii pirezidaantummaa Beeniin jalqabu jedhame eegama. Poolisiin Yugaandaa eega hoogganaa paartii mormituu biyyattii Kiisaa Baasijee mana isaanii keessa akka hin baane ugguree booda amma baatii tokko guutee jira. Filannoo pirezidaantummaa guraan 2018 biyyattii keessatti geggeessame booda akka manaa hin baane kan ugguraman Dr. Baasijeen siyaasa gal mana isaaniitti ba'uu yaalaniyyuu deddeebisamanii hidhaman jedhamee jira. Yuunaayitid Isteetsiif gamtaan Awurooppaa akka Baasijeen atattamaan gallakkisaman gaafataniyyuu dubbiimaan poolisii Ugaandaa Fireed Inaanugaa garuu Baasijeen karuma seera qabeessaan kan inni hidhame jechuudhaan kan deebii kennan. Baasijeenis ta'e namoonni kabiroon yoo ugguramuudhaa baatan jeeqama uummataa akka kaasu malan kan agarsiisu ragaati nagaa qabnaa jechuudhaan kan dubbatan aangawaan kun. Baasijeen immoo mana isaa keessatti ugguramuun kan seeraa alaa akka ta'e akka manni murtii beeksisuuf haala rakkisaatti uumameef miidhaa samuurra ga'eef akka mootummaan hirpha baasu gaafatanii jiru. Manni murtii akka ilaalu ka sadarkaa addunyaa itti aanaa pirezidaantii Koongoo duraanii Jean Pierre Bemba irratti balleessaa yakka waraanaa fi yakka farra namoomaa shan muree jira. Kan magaalaa Zahee keessatti yakka laalu taa'e gurmuun abbaa murtii sadii Mr. Bemban yakawan ajjecha umnangudeddif saminsa kabara kumalamaf kumasadi Congo keessat rifama Republiki Demokratawa Afrika walta keessat rawatamanif ittigafatamada jechuudan arraballeessa kanatti muran.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaalee Finfinnee hanga tokko keessatti bishaan dabaree dhiyeessuun dirqii kate sababa hongee elniinyoon dhaqqabsiiseen bishaan kuusaalee keessa jiran waan hir'ataniif ta'uun ibsameera. Keessumaa dhiyeessi bishaanii magaalattii Nuusa ta'e kanarraa argamu kuusaan lagadaadhiif dirree dhiibbaa kanaaf kasaaxilaman ta'uun illee beekameera. Kuusaan lagadaadhii sababa hongeerraan kan ka'e bishaan hanga barbaachisu qabaachuu dhabu abbaa taayitaa bishaaniif dhangala'aatti itti gaafatamtuun sabquunnamtii uummata adda Tsagannat Tasfaayee sabaa himaa biyya keessaaf ibsaniiru. Kanarraan kan ka'es naannolee magaalattii murtaa'an keessatti dabaree bishaan raabsuu jalqabullee ibsanii jiran.
ከካቲት 24 ጀምሮ በተወሰነ መልኩ ጀምረናል ምርታችን ላይ ወደ 30000 ሜትር ኪዩብ የሚሆን የቀር ምርታችን ላይ
ጉራናለ ድግደሜ አፍሪካ በ አንገ ምርታ የጀልቀምኔ ጅራ ኦምሸከኛራ ሜትር ኪዩቢ ኩመሶዶማ ካንተው ካንኩሳ ቢሻኒራ አርገታቱር አንቀቴራ ካናብጀቸ ከነን ለገዳ ኢራ ሰአትሌ ድግደሜ አፉር ቢሻን አርገተን ደበረን አርገቹን አባታታኤ ሃለ ኢትፉፉ ኡማ ጀደን ጅራቱን መጋላ ፍንፍኔፍ ናኖ ሸጅራተን hanqina bishaaniif komee qaban dubbachuu erga jalqabanii baatilee lakkoofsiseera. Rakkoonsaa elniinyoo waliin walqabachuun kan ibsame garuu gara boodanaati. Hanqinni bishaanis yeroo hin murtaa'iniif kan itti fufu ta'uun ibsamee jira. Rakkoo kana furuuf garuu yaaliin kan itti fufu ta'u adde Tsagannat ibsanii jiran. Dhiyeessiin bishaanii yoom bakka isaatti akka deebi'u itti gaafatamtuun kun waan tuqan hin qaban. Uummati fayyadamu yeroo dhiyootti maal abdata ka jedhullee ministeerri dhimmootii bishaaniif jal'isi obbo Mootummaa Maqaasaa yeroo dhiyoo bakka duraatti deebi'aa jechuurraa of qusataniiru.
ዋናው ተስፋው ያለውን የውሃ ምንጭ ማስፋት ነው። ከጉድጓድ ውሃ የሚገኘውን ከተለያየ አካላት የሚገኘውን የውሃ ምንጭ ማጠናከር ነው።
አብዲንጅሩ ቡርቃ ቢሻን ይጅሩ በልሱዳ ቢሻን ቦለከሳ አርገሙስ ቢሻን በከብሮት ታርገሙስ ጭምሱራ ተኮከና ለማፋንሞ ቢሻን አርገመ ስርት ቅንዴሱራ ፈየደማ ማራፍ ስርት ወሊንገውዳ ኩለማን ኦጅሮል ፈምናን ዲኤሲ ቢሻኔ ወየሱኒ ደንዳ መጀደንትልማማ
ከናብጀቸ ኢባይልኒዮን ቀቡ አካታንት ኢብሰሙ አደዳ ሚዳን ለቀብሲሱስ በልአታኤ እትፉፌራ ለሚወን ኢትዮጵያ ሚሊዮን ኩዳኒፍ ቀብጢ ለማ ገርጋር ሰይሮዋ ተተማ አርገቹፍ ድርቀመን መጋላሌንሞ ሀንቀነ ቢሻኔፍ ሳጥለመን ከንኢታኑ ማልተውፍ አከጅር ሁበቹፍ የሮገና ኢታኑ ኤጉን ድርቂዳ ጀቹዳን እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ ገባሴራ ገመብራን ጅራቱተ መጋላ አዳ ኦሮሚያ ብራዩ ከሳቶክ ሀንቀነ ቢሻኔ ሳሙደት አከስ ጀቹን ጃለነፍ ኢብሰኒሩ
አከነ ቢሻኔ በልላ ተይራ ዶረከን ፍሬ ቶርበን ቴጋፍተው ዳፍ ለመጥፋ ያፍርሻን ድራ አዴምሶ ከሳ ቶርበን ቴጋፍተቆታ አመሞ ፎርበን ለማንደር በአና ከናቱን ጋተኮት ከነኪ የሻይ ነፍ በከነ ቢሻኒ በልና ተጅራ ቢሻን ጀሪካን ተኮ ሊትረ ድግደማ ቀበቱ ብሪኩ ዳኒን ድኔ ፈያደም
እ ሳሩ ፈንንሞ
ወርቂቶ ተጅራ ወርቂቲ ሰኒ ወራበኒ ሐረዳን ነሞተ ደስን ተጅራ ነው ባላን ጀሪካን ተኮ ድር ብሪቶ ኮንዴ ተሙቱ ገሪ ፈንደለ ዋን ወሪንዴን እንግና ጉዳ ተጅራ በከነ በልና ተጅራ ከራከና
ማልጀዱ ወሪ ቢሮን ቢሻኒ ሞከናኖ ከሰኒ
ለማውጣት ቆጣሪ ለካፍቱ ፈኒ ማልበቺ ቆጣሪ ለኮፍቱ ስለቢሻን እንከን ከነ ወየኑን ወአንዴ ምን ቀም ነው አንዴ ወንታን ከነኒ ካናነለት ለማውጣት ቢወራ ማል ከንጀ ተሰባበሩ ወርቲ ወንት ቤቱን ከጥንጀሩ
ማዲ ረክኒ ቻማ ለከተ እንበከም
ተቆን ደከም ከነ ወላት ጅራ ቢሻን ቀማም የቴፕሳኒ ስዋን ወል ፈቃጣላ ኢፕሳኒ ሲ ጉያ ሰዲ አከስከን ትብል ጅራ ሰኝረት ነው ፈረቃለኒ የሮ ወርባረን ትበለሱ የሮ ተቸን ተፋ ከናፍሽ ሆጂድ ሞጀቹን ባየረክሳ ዳውል ማገለክ መጋለ ብራይ የሰካለም ነገር ከናን ከራክሳትኒ ሰንቀነ በልላ ትያ
ኢብሳ ጉቱማ ማ አርገተኒ የሮት በክታንጅራ
የሮ የከሰ ደጎል በቹ ከንጀሩ ጉያለ ማስተዱን ኮመኒዳ ሰኔለክ ፈረቃ ዳሽ ስራን ንስከነማ የሮ የረክ ጉያለ መሰዲን በዳ የሮ ካንም ሞ ፈርበንጉት ሲወጀራከ ሰዓት ተንጅሩ ሳይ ሰኔጃ አከለ ካራተኒ ንስከንዱ ሰበብ ሞቶ ኮንዴኩ ካራካራኒ ስከን ከነኔ ወንቲ ጎነንጅሩ ምነከኛ አለ ወንቲ ለስካመን ትንጅራችን
amma maati tokko fi jarikaani meeqa gaa guyyaa bishaan
ani fakkeenyaaf qowaan jiraadha torbanitti yoo xiqqaate jarikaani lama na barbaachisa baay'ee ekonomikaalitti fayyadame jechuudha
jechuun litiri meeqa jechuudha
litira fudhatame jechuudha sunu bishaan dhugaatii alaa bishaan paaktee bitateefani malee tan waan argeef qaamatti dhiqachuuf waan tokko tokkoof fayyadameeti xiqqaate gaana akka nama tokkotti kana na barbaachisa maatii tokkoof immoo gahammam akka ta'u onaveeji maatiin biyya kanaa jaafi isaa ol waan ta'eef saniitti nuwaamu hin danda'a rakkina.
Fakkeenyaaf namoonni lafatti bobbaa dhaqan mana keessaa qaban bishaan hin qaban taanaan maaliin qulqulleeffatu?
Kuni rakkina mataakkii jennamu irratti rakkina guddaa isa keessaa tokkodha. Kanaaf rakkina bishaan irraa jecha mana fincaanii hammaan danda'etti naannoo hoteelatti fayyadamu hinjaadha baay'ee rakkisaadha. Fayyadamuun hin danda'u walumaa galatti garuu haala amma keessa jirutti mootummaan waan beezikaalii barbaachisaa ta'e akka hawaasatti dhiyeessuuf baay'ee hin dandeenye. Hanqina bal'aatu jira waan bal'aatu jira hawaasnis egaa waan isaa malu qarshee gaafachuuf hanqina bal'aatu jira egaa kun waan ulfaataadha walumaa galatti.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:46 as nu biraa immoo waaree booda 1:46 ta'eera amma dabareen kan sirbaate. Zarihun wadajo wanda ya safi heddu galataifan. Kopi sporti. Atletun Ethiopia ganzabe dibaba fiyomif kajelcha. Dorgommi metra 13 kales America kutaa Portland, Oregon, America tiqopessan moani warqe badafaman soran akuma yomi injifate galen bilbilan argate wan moanna salaj sunga fate gere qopi soratan fendebis.
Intalto bodibaba kanani genzebe dibaba tanan sade facho jet kalelle metri 13 ratti Oregon America tmote jennan. Yomif kajelcha gubangan nukudani sadeti durgomi adunya moe biyya aflammi isaallee abdii ta'uu jiru kaan illee kaleellee dorgommii Oregon Portlanditti warris waliin dorgoma awwaaritti qoteetiin bir dabre metirii 13 mo'e keessattuu iyyuu dorgommiintu akkana tun istaadiyoomii keessa mo'an isaata jalqabaate. United States dorgommii iyoomiif ganzabeen itti mo'atan tan irratti medaaliyaa 23 haratte. Atileetoti raashaa qorsi humna namaa kennan nyaatanii horii'an jedhan ta'anii baran dorgommii tana dhowwan atileetoti ta'een ta dandeettum isaaniitiin dorgomanii mo'an tanaani ijoollee ta'een miila fayyaa argadha jennare.
Hiddi keessa lataa jiraatu ijoollee biyya teenyaa mootanii nu gonsitanii atileetota keenya. Seenaa yeroo dheeraati qabna seenaan dagatanne. Injifannoo boonsaa keessanii kunoo arras boonne. Hiddi keessa lataa jiraatu ijoollee biyya teenyaa mootanii nu gonsitanii atileetota keenya. Seenaa yeroo dheeraati qabna seenaan dagatamne. Injifannoo boonsaa keessanii kunoo arras boonne. Mootanii nu gonsitanii atileetota keenya. Roon irraa jalqabee injifannoon teenyaa seenaan dagatamne. Qabu ijoolleen teenya kami meeqa mdiisaa.
Atileet Ganzabee Dibaabaa Ardhallee akkuma durii moo'uu jirti. Kaleellee dorgommii metirii 13 Oregon Portlanditti istaadiyoomii keessatti dorgoman tana daqiiqaa 8 fi sekendii 47 maayikroo sekendii 43 moote. Masaret Daffaaritti ta'an isilleen daqiiqa 8 sekendii 54 maayikroo sekendii 26 lammeessoo taate. Shaanoon Roobarii isilleen 8 taate. Gamkaaniin ammoo Ganzabeen bilbilaan arguun dandeenye dorgommiin isaanii tana fakkaatti.
Dibaba into the home straight for the last time has a 30-40 meter advantage over her compatriot Meseret Defar. It's gold again for Ganzabeen Dibaba.
Ganzabeen akkas tolchitee warri si waliin dorgom hag tokko lamejjattee bir dabarta. Hag tokko ammoo metirii 30 haga metirii 40 caalteetiin bira galti. Ganzabeen bilbilaan argachuu danda'uu baannullee bagga maddee jennaan. Ganzabeen ammallee caamsaadhuuf ji'um lamaan duubatti dorgommii IWF qopheessu Diamond Leagueef dorgomuu fi metirii 5 irratti dorgomuu fi asuun Portland Eugene magaalaa Eugene tanaa dhufti Ameerikaa jechuu. Dorgommii tana irratti Ameerikaan meedaaliyaa 23 irratti akkuma reefuu jenne seenaa galmeessiti biyyiti bar tokko. Keessumattuu barkum tokko 1999 asitti dorgommii tokko irratti akkan badhaas hedduu argatti hin jirtu. Yuunaayitid Isteet bar tokko 1999 keessa maadaaliyaa 19 argatte dorgommii tokko keessa jechuudha. Gama Itoophiyaatiin dhiiraan dorgommii metirii 13 tanaa yoomiif qajeelchaatti moo innilleen metirii 13 tanaa daqiiqa 7 sekendii 57 maayikroo sekendii 21 moo atileetii Yuunaayitid Isteet ittaanee lammeessoo ta'ee sadeessoon keenya yoomiif gurbaa dorgommiin guddachaa jiru kaleenni dorgommii irraa ba'ee jennaan dorgommiin tun maal fakkaatti jedheetiin achuma Oregon bilbilaan akkuma ta'eetiin argadde dorgommiin tun tana fakkaatti achiin dubatti bagga gammaddee jedheeni sun hin dura dorgommiin tana fakkaatti.
Baggammanni walumaanuu baggammaddeen jedha.
Atini atileetii beekamaa barkum 2013 World Youth Championship Donetsk Ukraine ka dorgoman yookaan ammoo shaampiyoonaa dargaggoota addunyaa irratti moote barkum 2014 illee shaampiyoonaa ijoollee guddattoota yookaan Eugene Oregon illee takkan moote bara kanallee moote. Dorgommiin barana maan fakkaatti? Dorgommiin kaleetu maan fakkaata?
Dorgommiin kun akkuma beekamu indoorii jinaaf yeroo jalqabaati. Shaampiyoona hirmaachuun kiyya indoorii irratti hirmaachuun kiyya yeroo jalqabaati. Sun dorgommiin kun atileetota ciccimoon illee nafaan kan hirmaatanii kan durallee namootan illee waan jiraniif dorgommiin kun baay'ee dorgommii irratti xiyyeeffannoon illee hojjate garuu xiyyeeffannoon hojjechuu irra darbe illee atileetota indooriidha waan ta'eef akka fiigicha indooriitti natti tolaan turre natti tolullee. Amma nam waadhee wajjin tilmaameen turre garuu itti milkaa'ee jira.
Immoo jechuun maaliif hin milkaa'an jedhiniin waan sodaateef jira. Qilleensisii immoo maan sitti ulfaati xiqqoo alatti fiiguuf istaadiyoomii keessa fiiguuf mana keessa fiiguun tokko miti.
Dorgommichi beektee akkamittiin immoo adda jedhee ofuma namoota adda jedhee ofumaansisu waan hin dhabeef dorgommichi meetira 200 dha. karbi jayon turu da karbi ratti ba ito ko tul pata de gi ci baka gadan tare tun ne de bi aso ne iro turu jal kaba mo siro mayo am magaru fo ye pacha de fe gi ci cham ma aso ne ra ai dirgum ci akka saka ala na matin tul beta metra dibala ma wanta de to dabte ma ci tinan nanu sa iro jal kaba mo lafo ma de ko na ti maratu re yo am fo ye pate gira
aha dirgumintu ta metri kum sadi ti meti kam
metra kuma sadi da
eh
martan to kon ta dibala ma wanta
eh
atletu ni retirma ta nille to ta yero minima da de matete to ta lama namwani turani
aha
isan ille murkato to chima murkato to kiyachu mo re yo ofita mane ture
eh
amalle murkato to chimo tane tani bani yero veda kesa garo chale argame jira
aha to atini atleti guddacha dufu jiru namedu si abdata gan kudani saddeeti karade era de muf de mujirta akum jalqab de wan heddu mo ufujirta warra kan sifars kana amalje jolle guddachu jirta kayti kana amanje chufet
jolle kakiyani akakiya de osole dufa jirani baaye jabata baaye tokko kayo ke sangal mangawda satta fatta alkani guya ojettu qabdu jedani ni warre na deggarani fi ka jalatam to ta warre na jalatani undasmo na bagana najirada baaye sinjalada baaye sin kabaja kabaja guddan sin kabayidani ni isinille sin jalada sin kabaj
nulle na kom sifars na si ulfe sin asi jalanna durgomina tamanta ne tikopawu jiru tuuf tamfa
durgomina mat tikopawu jiru rabbi fana yo akayo wacin na gauna milke su no milke su amu durgomina tikopawu jiru dam dilikin gajira dam dilikira derbe mo olimpiki rio akuma fe kamuga munni kenyalle ne noye gajira
eh
kopi ke ma erat gone sarratille wanta gali to kojechu peda yo peda rabbi te ayana
ayya tamasganinna khan jabeen kan ke biralle telenji saat galate fachu lenji stota galate fachu fet fajiraachu danda en galate fachu feta durgomi arda tana moanna tana fille ka duri lenen galate fachu feta yomif
lenji stota ma jalkaba na fidani jirani ana guddato sarra fidani gara dargaggotena de barsani dargaggota ramo gara amma kana randa gani jiru durgommo ta amma kana gare danna lenji sa turani kanam lenji san ke na fana do sey jiru sey shoda sera derbe lenji sto ta ke hunduma yu dekuma ka tane anga sitti kana fidare le baye sanga baja baye sanja la dalle wa heddu da jejebe sani ya dane simali nani sati na gani jiru
eh
baye to ko gala ta gudda sane fikam
yo kan fi dukan na makan sifars la geta ma ke sumati mo wacu fi demte tin tidi atte cininnatte demt kana yo na makan siya mo kasiya man kan o ma da geta
durgomi gadate ma echoni durgomati naga yo kabo garo achin gonda garo
aha
yo alatina mo ni kana taate akas jebado akas kudi akas gode dani unduma yo nan daga yechu wanna menanje de tokwan daga o jino olcho garo ojiti jijirani wanna menanje de
akum mota galten enuf bilbilt
amma e bilbille fagore jira undumti yo kanjel ka bana bilbille manager akia kambiya kesa tuna bilbile jure
aha
rana si brazari mai lenji sa kilama kiya le undu ma ore bilbille baga madana jana ni jiro akashi waka jalka waka ni mulu brazari kiya da
ayya mira fayya argaddi jabaddi mo wanna angali sinjenna gudos gala te fanna le yomi
fayya no ta no jirada nelle tinkamanya baye sene tibonna no
ayalam durgomme championa IWF genzebe fiomi fmo atantana kudani jaiso IWF kopese kudani jaiso bitotes kudani torbati haga didama kopesani kale dumatte jechu gosa durgomme heddura durgoman great britain barkum to kofde bisagalif sagaltami torba asitti durgomme akkana kesatti worked abdembe tutatulle durgom atodalti si heddun tindufne tanaf worken argatin tatulle metif na hasi argatte gam medaliatin american medalia didami sadi argatte rokeso tate ethiopian medalia shanini lameso tate tanke work illama mira fayar gadda jannan
no tanin bon sitani atleta take sina yro dirati kamna sina antagatanne inji fanno bon sake sani uno arras bon idike salata ajrat hole biyatinya no tanin bon sitani atleta take sena yero dirati kamna sena antagatanne afrika era milamuri takalama sadi afre maratoni katamuri takalama sadi afre mirga gori bita
radio sagale america galgalake sa sa alama folakka jalqabe angasa sadit meter bandi digda mishani yokan kilohertzii kuma kudha tokkoof dhibba sagal kuma kudha tokkoof dhibba sagaliif jaatami shaniif kuma kudha lamaaf dhibba tokkoof afurtama irratti akkasumas meter bandi soddomi tokko yokan kilohertzii kuma sagal dhibba afuriif saddeettami shaniif kuma sagaliif dhibba torbaaf shantami shan irratti wixataan gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsuu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.